Mubadela agenda mwema samulinye kukureshi Waliyo mute mwajia sabi mwegendeze Asitude ne kapunga ate mchala Erijudo wiembe wa gogo wa miuka We mubozi zogenda kwa wa mama Anzisa imunde kangenda masabi kogwa liange Amanya ena kawuka purosi Mwala wa senta na tena lukusi nina Miembe ja gogo atambola gimasa Kuyatandi kadoma nyitwa nyumiza vingiyo Yangambi teyeva kasula korogo Atambuza vigero kubansa mfumuetano Emiembe jegiri kakarambe WW ogulira ofira Kale naka ukane kapulie uyaja Mabalonda londa chemba saba mwekugire Yolonda bishikwe nse ya feda Nemiembe yolonda tamanyova javunda Olivo chalonda kwe kubobotyo Yoli gwira kuna kauka nekapulia kwetike Mulenge deko nekapulia uyaja Nemiembe jevi gogwa ogulira ofira WW mama Amakuru gacho nti olira ofira WW mama Amakuru gacho nti olira ofira Ze kasitava lumirwa mbagambi Nanyumisa vingi nyone nakauka kwatirira Gabuli jyo waluka ganja kola bwentyo Abantu benumirwa sibalinda kwekona Abo bolonda londa bigogwera bita Naba kulonda londa toma njige baitira Naka ukaya ngambi chakoze Buganda Chakoze Zairene muveru ye kansa Omanyi baveru kubiba levyo Yaba unza nyasinga nebibi achigure Gwalino muyembe mulusuku watu Noga kukwe uweke jenda kauka misinyo Gwola bambono kutali afunana Ngojolonda na hivi gogwa tobie balama Naka ukaya nyumirize bifobie mwabinyo Yasule miembe nga beyanza Asinga kumansa mbira bongebyo Mubifebi amasanyu kumyalo jewa mwe Kale nobola bomu pya katundu Omwegendereza nga nnyo nakawuka mwasibuka Basenguke wakaba na mwandu abayonjo Boolekere ebizinga watali abali olyoma Bajja bamyufu kulangi mama Olonda gwa nakawuka omuyembe weriire Olonda londa bichikwe n'ensi ya fedda Abo bolonda londa tomanyi gye bayitira Olivo kyalonda amakubo bwotyo Yoligwira kunna kawuka ne kapulya kwetikke Emiyembe gye giri kakalambe WW ogulira ofira WW mama Amakuru gacho nti olira ofira WW mama Amakuru gacho nti olira ofira Ebigogwa by'emiyembe gye nakawuka baabuwe Yoyo muno gw'ofunye nga tomanyi yalwala dda Omwami n'omukyala mu maka amalungi Mwekuume emiyembe gye mulonda gy'avunda Olondalonda biki omwami nedda nedda Ne maama abakulondalonda tomanyi gye bayitira Muveemu emyoyo emirungu nammwe N'enjogera enkopi mbuwe nkwasiza wendiira Omuntu gw'osisinkanye olumulowooza N'omukwana nakkiriza okite weebuuza Waitikida okunze bwatyo Etekwa kuba nkola y'obwongo tukutakule Okujja konga gye wayitireyo Nawe weemanyi wasiba y'ebitanywera Kasita ne muno gw'ofunye ali bwatyo WW w'ofunidde weriire Buli kyaddi maama ne tuva miranga Singa kibadde wamu n'aliraze eruyeri Tusiba bikutuka tulabye woowe Twepanga nakawuka bwatukangulula Kale nakawuka ne kapulye uyaja n'emiyembe gy'ebigogwa ogulira ofira WW mama Amaze abalungi n'ababi walayiru toto Olivo kyalonda gwe kkubo bwotyo egy'oligwira ku nakawuka ne kapulya kwetikke WW mama Nkiddamu nti ogulira ofira WW mama Amakuru gacho nti olira ofira Echigude musi chanemi okuroja Echie uwe kache shirie ane wange Echigude musi chanemi okuroja Echie uwe kache shirie ane wange Baba chala banyiride kwanza Baga seko utasumbu wakwana Oyo gokwa anyete walikugana Woliye kuma wonti ampichiride Banyiride nyoguli omwasobede Emiembe jana kaukana juona yani Oli mukazi ali awazunga n'obuzunzi Gwe muyembe gwa nakawuka w'ogulira w'ofiira Alina effujjo ery'akabi omuduyi Ne masomero asawuse y'emiyembe tweriire Abaana b'amasomero abato mu myaka Obasanga mu disko n'embiramu by'omwenge Babuuka geeti okufa obufyabu Bayize n'okwetunda ensi ye yafuukuuse Ateesa ne geeti kifo okumuwa enjawulo Atuuka n'okumubuuza nti kitemwagenze Nebo haba muzate sende jiveko Ibea mwana wagundi tomu huli rangalia Nsababa izi musasiraba zate Ababa uwelela nevere sasukari nezemba Luachi vambi mubaza miranga Namuvale kamburu miokubanga batazala Olonda londa bichipene nseya feda Awolonda londa tomanyeje baitira Olivolo nderera makubotio Joli kuira kuna kaukane kapu ya kwetike Mulenge ndeko nekapulie uyaja Ama nsemi embe wogulira wofira WW mama Ama kukasho tuolira wofira WW mama Ama kukasho tuolira wofira Nyenyone wabula watu yamba Ngate yomte mwatu lundi yekalisa Haline vitala na mafumu eviliko msai Ngake kavone la karago musiwo Choka tulabye nyava tonde Naka uko kutule sovula mchusamu Chicho ya gala tukuotu vire Ole mekutwe sivako ngavali na vivakupa Newe tunega hili la maluso tukwa Naka ukali kukatala ya zensi kujangaza Kati nkugiawe nkubomu langa Bofu na chana chino osi vieto takula Wajadika nkubomu langa Bofu na chana chino ofu nyeto takula Wajadika nkubomu langa Bofu na chana chino osi vieto takula Mwabalonda kubote mudirebio Ekuboli ya nyumanga angalulina kawukata naja No mwengo gogusu seneda Tamiro likoze sachono jisa mamicha Awafumba watu dobulunji Asiko vula mubuli omu kumuna nyweze Mikwano janga baso mamba gambi Mwe wale disco nebila mubi omu enge Tue kume tule moku fana neyo Sodoma neko mole vyali yomba sivude WW mama Ama zaba lunji na babi wala yututu WW mama Ama zaba miufu na balu wala oh WW mama Ama zaba lunji na babi wala yututu Olivo shalo mbogwe kubobotio Olivira kuna kawuka nekapu ya kwetike Oluka ganga vuli jonja kola wentio Abantu wenyumirwa sibali na kwekona
www.mp3ugandanmusic.com